everybody wish you success. Kwa makuti bola yako sema wapose. They have less of a motivation, and your success is an intimidation. Sabu manawe we know, sama kuona we know. Angodi kilopala mule ugonje asiku seka we know. Sapu manawe we know, sama kuona we know. Angodi kilopala mule ugonje asiku seka we know. Maiwe muli koli de, koli de. Maiwe muli koli de, koli de. Don't wait to let tell you. Maziwa kwa makufo meleza ngome ya makanika. Ndouda waluso sama bisika. Olo wakienda lito suma sochera. Ndekuda dalite sama funa kampen. Tashpre hadada na jite kumpe. Satana ni waboza timu jite kundem. Iwana kudalita tingo jite kumfem. Sapu manawe we know, sama kuona we know.